Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jenega fandu hala Mamadou Sama Sego jam wali sakabe hedibe. Hanka sirna lalmi mali nati anefis kabaru mo jamare sa haledi ndi huyani san hebe ndarra habtibe betinari do odo alhali o. Ketal hikangal na jaba yirude sanne le nukuji yogaji leedi ndi kanon no sabi rafuto boji dun be kay dun rafinde nagu ndemobe bankas be benna kulli ngal do ketal wasa latade hono be jelirini lendude dati dabreji ben mujjudi wonande landinal woteji ben lobbi le gollirde dun do wonno bernde kawrtal balde didi tutondral haklaji bamako do di ngon sembe kabaruji amen hande kiki ben bete altinere jene octobre 2023 bismillah sakira larmi mali nangi fa labbi ngalure anefis le lamu kidal e le communiquer habtibe be ben terusen hewbe masimbinama li nangul o do nokku o yimbe le sahalidi ndi jetti sanne kaw larmi o ndano dunke en kabaru ndenagu holti wide dun do sambinan neba munya hotogol nokkuji kiddidi kidal di dido imadraji larmi yo bangal cilol dido bol golleji hotogol minisma umar wagalu halima yatra won ko hebene ke da fasta kanko umar o e kanyi sita sidibe
taggal ko habo go wadi balde tati hakkun mabbe de arme wi banti nokku no dirtet anefis yoga jamar wonde le saha leddi holitidi weltikile o do golle sanne be ngadi noddango fodde arme tinno wattana hore mudu hakkille
te vraiment salitaire
nu me beltigen sanne chagan i imadraji mangal pade leddi mede yelo e jokina dum fa handen gol am jokki jati sa mettiji nyalade warande kidal ka min nga fu tawtene juddi mangal pade leddi mali giddi tan 2012 menen rawbe me tampi sanne limbe fu joodi sa hen leddi nin ana welti hanne sanne chagan mangal pade leddi hebi nangi genni anefis mede jingina mangal pade leedi menni
larne a notre soutien total
andam e kabaru ndena ko kolliti wiide yudun tibora ko armée o kanyo hulude anniya mudu lati sababu o do ngalu kanko noddete do pol ola andan do kabaru ndena ko hollitidi nyaloma hande o armée an wonde wadde imadraji no han hewtirde leedi ndi fu
ça signifie que l'armée est réellement
do hollitii mangal pade leedi nin ana jogi kabnata lobbe ko natto sababu kutbe semme nyolma handen sa ana fodo dubi sappo handen mangal pade leedi nin lonki yotta den nokkuje no hakkil amen jotti hande sanne tagal mudum do an hollita wi jamana an wa fawde jikke modum do mangal pade leedi malni ko naari bangal deejere
mitite wiide balde kurde joni basiano wonde wadde hakkunde armi o kanyo gube
sekro to haklaji wadde kawran bangam be am facebook ado twitter ketal hikka mbiyan 2023 2024 fuddi le nokku jogaji leddi hono to sikaso e yiruso do ndema be na tojere wiide ketal gal fewan ka non to bankas do mbiyan jogabe na kulani jati mbiyan rafi ketal gal ben sabe tuboji di kayo don rafinde nagu dan no kanko isa umar to wala won ko ben kedo fostango umar bagalo e sita sidibe
babdi sigaso fan jottuda yoroso be bi kettal fuddi le edon no kule hikka tedi yido wonti da lay ko be gonde ma tuttom fu be bi gikkini gikki lobbo hitande hikkande
en remoto fuddi be demal giddi fuddore nungu be ke fuddi wadde kettal hannen nungu hikka ana holli alhal lobbo fuddode mudun me mat non gildi ka nanal mudun nukkuje jogaje gadi lonki wadde bonon laaji mede hasini kam fa hannen yalla nyamir am kettal mudun ana be yotna ma moyri non
sama nana ate ko
to bankasi to yimbe lombe tom be bi ana kuli hitan hikkande sanne no kabar demangal wurgino kedde neddo goto mo jabay inde mudun inde ko sifido hen
la campagne mele tiji nungu hikka mojjan sabe romne non me lon hebde kamu watti mo me muyi
le commune segue cercle bankasi mitite de wi yimbe joen kaborde kanyen ciumi ton gese kewde be dibbi jamar ndedu iwde nokkule mudun hen
fande bangal demal mbiyen nyaloma hertanango haburu mo jambinama nyede asore jeddi octobre mbiyen jabbiru dun denno yo leedi mali ndi holti wi dun do wada ma leedi mali wattu mo kambe ndum be na tawiru jati wiide kettal haburu mo fewon sanne hikka kanko salisiso ko e do faba jaba men yokabe won ko men kede fostango umar wegalo e sita sidibe
yoro so remobe haburu mo wombe tombe kollitidi beltiki hitani kande sanne e demangal sabi dera woni be bi hi gildidi tampinibe ton be puddi hettude ila le puddo lewru septembre
an fe ay yoroso marala
to menenga yoroso meden belti du kabaroji nungu hikka sabi kam on tobina mo muuri sedan mimmi lemi ko yata hectare 10 ga mi de jojniri kebde tonngaaji 10 e joyi 10 e jeego ma 10 jeddi e habu gesda habu an holli al hal lobbo sabi dum jogi baddi famu
din jamanta korti ko mi hakli siginno
to kajolo to kambe humunbe kabar haburi mo be bile imadraji dile temdre fu be jotti ko yata 99 yakuba ko ne kanyun lami remobe haburi mo kajolo
le demaraji ate
fu de nungu on jogat watta haccile hono ne kam mon tobirtano gaddu e tawede fu mede tijji o nungu hikka moƴƴan sabi al halmo me yi on mede tijji me wadan kettal lobbal le cercle amen do
dans le cercle
mi citide wi demal hitane 2021-2022 leydi mali ndi lati leydi arande remde haburimo le rumde afrique nde mali hebi ko buri tonoji ujinaji temede jeddi e uyna chapande jeegom
ardibe sendikangaji kaydun dunke en yube le lifulede de ben ngad kortal wonter jabbinende e do landinal kabaru wutijele gollirde faanda mudun woni yottotondir hakkilaji e do hono hebdi dabreji lubudi e bangal lannal ido wuteji di nono landindi kortal gal woni gollirde men ministre humanide golle denno do faaba golle fedde humanide golle arnordu salif boga yogo yottidi nawto ministre golle on ko hanni sita sidibe kedno festango kanko sita o.
Cette rencontre, nous l'avons voulu pour qu'ensemble.
Au bateau Fana Moudoun, il dokundurgo jude lam on kan f balle patrona et syndicat en yal holendra hakileji honan e chubirto horebe fedde syndicat en leydi Mali. Ileji fuko hollita to amiri en de syndicat wi dubi hewi hannen Mali ana lonki wadde hono di votingaji subade hor en syndicat. Yalla golleji mudun an haba hontina hore le gouvernement. Kuma terta arandra tofon me holendra hakileji balle syndicat en nayon wonbe doben ka heedabe mu en ana fedda biriji le de balle didi batu yalla hakileji be hebe ko natto sabe jantude do kabaruji kaddata handi jokkede yalla me chubo horebe sendigen hanbe halfnede golleji wattedi fu fartade kabaruji sariaji battedi le golleji mebbe
le mode d'élection la feuille de route le tissu juridique.
Yewtere meɗen hertande vérifion hande ana yoɓi dow mbiyen kabaru mum wonno dow Facebook yontere ƴaɓɓinede e leymuɗum hultama wiide kanko Mobo Ousmane jafo ɗon Mobo Ousmane Madani Haydara naati juuɗe mbiyen tribunal communautaire Bamako ndenno Fatmata Kodjo waɗi madarajala ne ɓeydoro faamu keɗɗana ko heɓani dow festango sita sidibe
Mamadou Sama Sego o kabaru hollitaɓe penem Aladio Kirine ko naari bangal nangego shérif Ousmane Madani Haydara goto e wajotoɓe kan Amirou Walde Ansar Dine leydi Mali ko hollita wi o gorko tongama to nal communicate ku yadale beme ande den wana gongano o kabar hollitama le hello beme an ko lodirte web tv ouverture media tiagan o kabar yada ana winna hen wi shérif Ousmane Madani Haydara tongama to soudi police ko lodirte bji le yamirore progrès commune nay bo sabe hala holliti le video goto de beme ande den gasa jeefa wo de beme ande den a tawon o kabar hollitado to hello ko lodirte ouverture media dum wana gonga o hello jati holliti wi kany en yede o kabaru sabe jema ko hewi jati jabe yedde dun yarde yeso tiagan imadraj amen goto e gollo e hello beme ande ko noddete ouverture media noddete do jeffaga men noddi dun o holliti wi kabar o yeda ka to hello men ko noddete web tv o holliti fa hannen wi o kabar hollitado yo penem Aladio Kirine ko yeda to yimbe jumar hakkileji bondi tiagal mudun men noddi parke tribunal commune neybo kaynde holliti wi o kabar wala gongam sa kabe wada imadraj fu ko nari bangal tongugo o hewtuno dina leydi Mali
bangal kabaruji moddi yontere jabbina de kanko Aboubakar Agma Medine yatra wonko hawrontini en keddana fostango Umar Wagalo
le kabaru yontere di en garan halde kabaru poli gondude mater le lamu bankasi holita weddu dum wonde bunnoton gese kewde nombe kolitiri wide jamare wonde tonde holiti widan huli sanne no dedo cadal ngori wakande jande fuddanno le leedi meden de gouvernement leedi Mali ndi micciteden wide be bihi leson ngaji kokke ko nayri bangal bingulidi en kakko lobbo kanye sakkar telefoji di le classiji di lamu hakkunde jobe kolliti wide usine mo ino nebantiga mo noddete ikoma to kuli koroto kanye chabunde ko nande mudule ko warta ko be bidum waran uttinde jamare wonde tonde wiyan welti sanelle o do golle micciteden wide cioggu kudde de an gondi fa hande ngabude le saha leedi meden di yimbe lombe tombe biyan bemba sanne no dido golle je ngori nyaloma hande no
sakon pamido ko tan kabaru je ma hande micciton tan wasat fu tumtade yewtere su tamani ben bangal ben application mudun yo do play store do sa yewtere meden magazine
jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darado khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibilen niwat fu ndento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na walla hore na walla cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puje e cialdi modon
odo nyaaw ana waawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
de no kuja fu to moto ton dia
lele le arkillaji
buwe chuudi mo kanyu e seraji mu
den teredu e arkillaji borne kaddule du kuboode e chaldi modon fuf
ite ko tundi fu a wi an ndiyan tunda hudo njuppo nyama modon kanyu e yonom
oron bay wujade nebe meji e chaldi modon e chaldi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
minister kumani do cellal kanyu e hinna yurmeri
yetra meden du hawlu handa na yowi du ben kabaru yi te njidetedi en nage donno iwro sigu yotade sika su fangude muti e bamako ben kuroji kewdi holti dum no tortole galleji mabbe de do holti wiide nafa modo woni ben na dido yiteji di kanko fati yatra won ke ben keda fostango umar wagolo e sita sidi wayo en nyallejo
kambe yimbe le nawtirtobe kurangaji ngetti le nangina le yawareji di be bi em belti san le dido golleji dum reena hawa luji sanne ana yafidu
donc j'utilise l'énergie solaire pour
mimmede yidi di kurangaji panoji di kurangaji wawa bunda hawa luji dum nato sabedu li galle di funato nyairi torda fudu wala hen sab itala kals wala mudun mimin hubba panoji galle dan buri kurang edem on di panongaji ana fawa amen sanne de golleji amen sab itala fumi watta minke mi welti e mudu fawa la sedam mi won firgo goto mi won ventilateur min hubbat dum fu e damudun e panu ngani mi woni chateauji du difu panuji won ko tata hite e mudun
da chateau la o lubbebe marché ni pandu
kanko Souleymane Berthe lamido kabaru kurangaji ngettedli nan ko no dirta energie renouvelable o litiwdi jababuji lobbi keba mo do hen tiagal ko jamande hokka hakkilaji lobbi o wile majjundu dati di fu jaltinama do hen
aujourd'hui nous avons
le ñolman handen di kulleji kesi panongaji ana nato sabe hewtinde en kuran ko muyden fu le golleji meden sabe hune fu woni kabaruji hite diam e hendu di panongaji ana wa hewtinde tomonte mede tewtro homo futtino yewa di panongaji mudina dun yalla ana heba kuran li welta watti joni
climatique
la mon wonde yeltinde hen datti mawdi no jamande hanayrad bangal ido kurangaji non kanko monsieur Berthe o hollitiri wiide o wi ko yata gelle chapande joydu an gonde hokkede kurangaji
nous intervenons dans la région
mede golla le région ngaji kay sigasu segu kulikoro ka ele genne bamako o ya sanne me wadi golleji kewdi le lamu motti ko nari bangal mo ngonto panongaji ko yata hectare debbe menega sugabe jokolbe ne la morde me mo inton manse ngaji fabotode rewbe weltude nyamiriji mu en en nanan mudum fatade sudugon jamde e sarsde batteri ngaji worbe rewbe fden nokuje
les charges de batterie pour les jeunes et les femmes
logotobe ande kolliti dido imadraji pabor sanne ko nayir bangal hawaluji le majjumbe bi fa handen gouvernement na han tekinte kumol no jamande han yarde bangal dido kurangaji
l'état doit d'abord en premier temps faciliter
en lam ana han fi dabireji konene i panongaji mudinirta nokkuje hewde kale izin ngaji nanan mudum ben han fi dabire fa hanen yelen izin ngaji hebe leedi meden ko mudinda i panoji so dum wadama nato mosalla mawdo jungo bibbe leedi mali sabi dum nato kulleji ko ciottete le lumoji meden fu mi wad amde misale jaata hanen sa ewdi panongaji yogaje majji kalsi mudu am ha ujnaji sappo
entre 30,000 et toujours 50,000
be do kadime ande kulliti no mali wordino jaati dido kurangaji an bawi nawtirede fa nafa jamare de do garten haddude bete handen do kabaruji meden jowidi do hawaluji di yenji jeddira warore wassalam